abangasekho ngalushuni sikhuluma ngamehlo nabo switi udaling imthengele ips ebhalwe be my bay senze ikhalthi ibe cool ivele ibe wavy oh ebafana nawushaya kamnandi umculo wasekhaya we oh ebafana nawushaya kamnandi umculo wasekhaya we oh mama
Zang SMS indomi Zitushunwe nuba sitovi Yashisa Ingubo sama stonza zomi Ngatulwandle lase manzi mdoti Sichabulile sidlama pringosi Yafiwa Kuti tititi kalifoni Zang SMS indomi Zitushunwe nuba sitovi Yashisa Ingubo sama stonza zomi Ngatulwandle lase manzi mdoti Sichabulile sidlama pringosi Yafiwa
Oh mama
Whoa, mama.
Whoa, mama.
Whoa, mama.